Olo e mafuta male SBS Samoan. O fale inga mafale o loa I wāinga ese ese le larolangi wā a fia uma I disi o tipo le whaiti I tio le sapalai o le ngā au mo le kukaino tau mafa, cooking oil, e mafo mai le tau wai atinu mamau. O Ukraine la tau te sapalai le tuititi afa o le sunflower oil I le larolangi atoa au le isi 25% e sau mai Rusia. Mori nei masina nei o le whareinga Istanbul o le Tari Palika, ua tau mawhai e whaonga le oso mawarungo le tauranga o Sunflower, o loo lato whaonga ina e whalaia ia calamari mamaso. Aire amatango a perida de mawarunga ai o le tau le oil, pe a whaatusa le rua fesefuruiba, mo whaino mai wasi I lunga taua lato whareinga. Fa mai le kuka o Masun Aktas, wa faisi le mo la tu tau mo fai tau fio fi pia le si tanga le tau le nanga.
We resisted. We said, let's wait a bit. Maybe the market will improve. Maybe prices will stabilize. But we saw that there's no improvement. So we increased the prices. That's how we're able to offset costs.
Fai mai a ia o nisi o a lātou pāanga wa lewa, wa nā o lewa ai I le menu, matoe sāpawari ese.
For the first time this year, we've seen customers turn back after hearing the price of the fish in bread. In previous years, they'd see the price increase but wouldn't say anything. But this year, they turned back. The customer can't afford it.
O le tau o ngā o ia mo le kukaino le fofonga tau mawhai le rarangi wa tau whaisi I tia uma, taru le COVID se furuivana o le whare tonu o sapalai mai Amerika I sautema le whaiti tia o tangata whainga anuenga. O Ukraine, sapalai se vāenga tere le sunflower oil le peo na tāua, pei tāua whare tonu uta o na o le taua ma ua si tia ai ma le tau e whātau inai. O tangata rima vai vai o roo matua ia a fiai, a wā ua maua lunga ma le tau tau mawha ma isi mea mana o mia mora soifuanga I aso te tasi. O le tau a Ukraine, wā a fiai le sapalai o grain, ma Ukraine, fa pefoi Rusia, pe ona sao noa Steve Matthews, o le isi whaarurunga o resu su enga I le Grow Intelligence, se tasi o company tau whaatoanga ma wha matalanga.
The cooking oil situation is commensurate with the overall food situation in the world. Prices are up a great deal over the past year or so, on the order of 40% in some cases in some vegetable oils. And in the case of sunflower oil, you can't even get it, even if you want it, because of the Ukraine war. It's important to note that the trends were in place before the war started, but the war has made things much worse.
O le lusi o sapalai o le wheat, barley, maisi grains, wa si iti ai le awanoa e sioti ai tau mawha, ma le le mautu o whainga whaaporokiki sa sa e tututonu, a Afrika maisi atunu o Asia, le e mātele ina whaalangolango le whalawa masai mini tau ngofie. O le UN Food and Agricultural Organization, le FAO, o lātou tāua, o le tau o le vegetable oil na matua I māua lunga le masino whepuani, o na toi whaapopo a tini le o le tau I a mati. Fai mai le World Bank o le tau o le soybean oil wa siria ma le whaalua inaro na sitanga talu mai le nua afesa furuiva. O le palm oil wa ngā I runga e maise ina wa whaasai Indonesia I le vai asu taruai nisi o ana o loa au ina I whafue pui pui a ira sapalai I te tono le nātu o tunu. O nisi o whare o loa supermarketi I take po Turkey wa lātu whaiani sa I runga o le au whai o vegetable oil ale a inga e ma whaona whaatau ina wāria e papo lenga o le sioti o le au loa. O le au whaatau mai si amani wa lātu tuwina I runga o le social media ni ata o whata o whare o loa wa ni aima ni whangunga o iai o le sunflower ma le canola. O se tasi whaatau o loa mai Jakarta o Emi Wati na ia tāua e lua se furufārita o le ngā o e māsanyo na ia mana o mia I le aso e whaatino aia na kuka.
I am sad. It is getting difficult to sell the foods now as we are still in the pandemic too. We keep trying to find and buy the cooking oil even though it is expensive.
Wa whaititia polo fiti mai eilo na popolenga le lusi o pāanga po customers pe a whai a si I le tau ana loa.
We accept the price of cooking oil increasing, but we cannot increase the price of the foods we sell. We cannot do that. It is difficult to adjust the price. People know the price of the food, and if we raise the price, they will not buy it.
Fai mai sui ala au ngau si o loa, o tau e ono tau feo lolo le temi e aina I le sanga, soy bean, maisi fua o whatuanga, a iei foi ramtianga I le whare tonu tau. O le tausanga tanuai na afia ili pitonu o kānata i munga la ma afia i whaatoanga a o ti munga na afia te reiringa o singa o le palm oil i Malaysia.
It's possible that they have plateaued in the short run. However, the fundamentals are still extremely bullish for prices. And the reason for that is not necessarily or not entirely the Ukraine war, but rather the already existing shortage and price increase in fertilizers globally. So that ultimately largely comes down to energy. The availability of natural gas in particular has caused massive increases in prices of fertilizer, which will lead to farmers using less fertilizer this year, which will lead to smaller crops, which will lead to higher prices in the long run.
A whai e wha umi umi e ono na ia ia tunu e toi tō mānatu inisi o ia inga e wha tau i biofuels, le e wha ton ton wei le au wha io vegetable oils e mawhai o na tuu wha tasi ma le fuel i se tau mawhai nga e wha iti ti ai kasa o ona le siu siu manga ma o loa au ina mai le tunu. O Indonesia le sa wha tua i taru ai neira na fuafuanga i mana umi e le fast food percent o le biodiesel e ngā o sia mai i le palm oil le e whai mai le komise Europa o le afesoso ni ai i ona sui e wha i titia i inga wha sanga i biofuel. Mo le te mineiro o whea ngai pā anga ma pisi nisi ma whai ngatā a o Harry Niazi e umia le famous Oli Fish Experience i lone tona wa ia wha inoa e maasani na ia tutongi ina pe amane luasfulu lua pauni tu sa rema le Torosu River tala au stadia mo le siotio luasfulu rito le sunflower oil pe ita ilu teminei wa si itia ili fastfulu lua pauni lona winga wa fitu sa fulu lima tala au stadia. Fai mai ia ia e o atu ili valu siotio e wha o ngai ne vayaso o le tu e papole ai pe a fai ele to e maua sa sunflower oil ia ma ua mafau fau wai nei e wha taula na loli e wha o ngai le tu pe tewi nai uta o le ngao e wha mautinoa e wha awa wai pea o na wha ngai o ia lana pisi nisi.
Are we going to get any? I don't know. Are we going to start trading again with Russia and Ukraine? I don't know. This I don't know factor is causing huge concerns for our industry. Fish and chips is the British national product, the family's favourite dish. We may lose it if it carries on like this. It's very, very scary, and I don't know how our industry, fish and chips industry, is going to cope.
O le ripoti wa tuu fatasia Ariana Lucente, mo le SBS News, ma whaamni wina mo lo si la fia. Toi fia whaafafonga i nisi tala whaapea? Whaafafonga i le Apple Podcast, le Google Podcast, Spotify, ma po o fea lawa e mawailau podcast.